Echiri mchibuge eche kabare chisa chinegula elanga chifumba mutuku banachibina na wagizwe chibina cha NRM balabidua konga bagenda masu no kuisevi vuru wakati mkuyanja ya abantu elanga bano balabidua konga beti mbye no kunekaneka na mutishati ezache mweze chibina cha NRM ngaba kutebendera ze chibina awamu no genda ngaba kubevuga nendure ya kalekereke ngabete kikira okuaniliza President Museveni mchitundu chino ya agenda okuno nyaka lulu na kuruwa lero manono batambula ngaba wanise ebendera no kuwanika ebipande ya President Yoweri Kaguta Museveni tibuhavulwa nga kaboni lako kumulaga omukwano no kumweba zore bingi byaba kolede mu district ene ye kabale. President Museveni uluwa lero wakola kakuyege nga no nyaka lulu kwa President mu district biri nga asokede mu district ye Ruchiga atolu vanyuma wakukome kereza kakuyege uluwa lero mu district ye kabale abayo abanyonyole byagenda okubakolera banono abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu bitundu ebya Western Uganda United Asimwe bategeezezza nti balina essuubi ddene nnyo nti President Museveni akaluluka omulundi ogujja gwa 2026 wakawangulira waggulu n'ebitundu kikumi ku kinnaakyo era nga kino bagenda kumulonda ng'akabonero ak'okumwebaza olw'ebyenjawulo byabakoledde mu kitundu kyabwe. Iyo mukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu era amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM owookubiri omukyala Anita Aneti Amongo Nalongo Magogo asabye abantu b'omu bitundu bya Western Region President Museveni okumulonda mu bungi akalulu waakiri akawangulire ku bitundu kikumi ku kikumi olw'ebirungi byabakoledde mu kitundu kino era wano agamba nti bateekeddwa okukikola ng'akabonero ak'okumusiima naddala okwongera okubakulaakulanya okwongera okubukaza emirembe mu ggwanga awamu n'ensonga endala nnyingi zaasuubirwa.